waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Halka weli aad nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa studiyahayga magaalada Melbourne. Anigu waa Cabdinuur ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya. Haddana waxaan idin hayaa warbixin ku saabsan tamarta dib loo cusboonaysiin karo saameynta qalabka la yiraahdo solar panelska, iyadoo oo aad looga shakisan yahay in shaqaalaha soo sameeya ay yihiin kuwo la qasbay.
Iyadoo Australia ay ku jirto marxalad loogu guurayo tamarta la cusboonaysiin karo, isla markaana uu isticmaalka solar panelsku si aan la filaynin u kordhay, ayay ururada xuquuqda aadamuhu walaac ka qaban kana digayaan in samaynta aaladahan loo isticmaalay shaqaale la qasbay oo ka soo jeeda dadka Shiinaha ah ee loo yaqaano ama la yiraahdo Uyghurs. Maadaama ay Australia hadda u hanqaltaagayso inay iyagu samaystaan solar panelska, ayay ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamuhu u soo jeedinayaan in ay dowladda iyo shirkadaha ku shaqalahi u shaqeeyaan si wada jir ah si loo hubiyo in aan lagu xadgudbin xuquuqda aadamaha. Warbixintan ay Sydney Lang inoo soo qortay ayaa sharaxaysa. Marka laga hadlayo xawliga uu ku socdo isticmaalka tamarta qoraxdu, Australia ayaa calanka u sida adduunka oo dhan. In ka badan 4.3 milyan oo guri iyo ganacsiyo yaryar ah ayaa rakibtay solar panelska oo ah qalabka soo qabta kulaylka qoraxda si loogu beddelo tamar. Waxaana la qiyaasayaa in maalin kasta 1,000 dhisme lagu rakibo solar panelska. Khubarada ayaa ku talinaya in laga guuro shidaalka dhulka laga soo saaro ee loo yaqaano fossil fuelka loogana digirigto tamarta la cusboonaysiin karo. Laakiin Australia waxa ay hadda solar panelska 90% ka soo dhoofisaa dalka Shiinaha. Taasina waxaa kalifay maadaama aanay lahayn mugga soo saaridda qalabkaas. Ramila Chanishef haweeney la yiraahdo waa madaxa ururka haweenka Uyghurska oo magaciisa la yiraahdo Tangritak Women's Association. Waxa ay sheegtay in dadkeeda lagu qasbo samaynta iyo soo saaridda solar panelska.
We know that the biggest industry that is complicit in Uyghur forced labor is the solar industry or the wind turbine.
Waxaan ognahay in soo saarayaasha ugu weyn ee ku lug leh shaqada qasabka ah ee Uyghurska ay yihiin kuwa soo saara solar panelska, tamarta dabaysha ama baabuurta ku socota korontada, ayay tiri. Sida la sheegay, tan iyo 2016-kii dowladda Shiinuhu waxa ay afduubtay oo ay xireen malaayiin qof oo reer Uyghur ah oo degan gobolka Xinjiang. 2017-kii ilaa 2019-kii ayaa dowladda Shiinuhu dad tiradoodu tahay ku dhowaad 1 milyan oo Uyghurs ah, una badan Muslim, ka xaabisay deegaanadoodii iyaga oo ku xireeyey xarumo la sheegay in dib wax loogu barayo. Cadeymo laga helay dadka xarumaha laga sii daayay ayaa muujinaya in dadka diida ujeedada xarumaha loo geysto jirdil, maskax dhaq siyaasadeed, dhufaanid, iyo in la siiyo maanduuriyo iyo sidoo kale cuntada oo lagu cidhiidhiyo. Warbixin uu si rasmi ah u soo saaray Shiinuhu 2020-kii ayaa lagu sheegay in dad gaaraya 2.6 milyan oo dadka Uyghurska ah lagu meeleeyey beero iyo warshado ku kala yaala isla gobolka Xinjiang iyo gobollada kaleba. Qorshaha lagu meeleeyeyna waxaa iska lahaa dowladda.
We do have credible evidence and Uyghurs who have spoken about their family members who have been taken into the concentration camps which have, you know, with research.
Waxaanu haynaa cadeymo la isku halayn karo. Dad badan oo Uyghurs ah ayaa sheegay in qoyskooda la qaaday oo lagu xiray xeryaha hadda loo bedelay xeryooyin shaqo qasab ah. Waxaa kale oo dadka loo raraa meelo kale oo ka mid ah Shiinaha si ay u qabtaan shaqo, ayay tiri. Laakiin dowladda Shiinuhu waxa ay sheegtay in qorshahan shaqaalaysiintu uu yahay mid aan khasab ahayn oo loogu talagalay in lagu khafiifiyo saboolnimada, isla markaana dadka xarumaha ku soo tababartaa ay helaan fursado. Ramila Chanishef waxa ay leedahay meesha wax ikhtiyaar la yiraahda ma jiro.
Once you're in, you don't have the freedom to leave. You don't have the freedom to go in. You know, Uyghurs do not have the choice of to say, yes, I want to work in this field or in this factory or in this industry.
Marka aad gasho xarunta, xurriyad uma lihid inaad ka baxdo. Dadka Uyghurku ma dooran karaan nooca shaqada iyo meesha. Waa la qasbaa oo la cabsi geliya. Xaaladdu waa mid aad u adag. Shaqo aad u adag ayay qabtaan saacado badan. Maskaxdana waa laga dhaqaa siyaasad ahaan. Ololka hurdadu waa wadaag, waa xabsi oo kale. Anigu waxaan dhihi lahaa, waa xiran noocan loo yaqaano concentration camp oo kale, ayay tiri. Qurbajoogta iyo cilmi baarayaasha kashifay tacadiyada Shiinaha lagu eedeeyey ayaa sheegay in xukuumadda Shiinuhu bartilmaameedsadeen una hanjabeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday 2022 in waxa ka socda deegaanka Uyghurisku ay yihiin ama uu yahay xasuuq. Dalalka kale ee Kanada, Ingiriiska, Faransiiska iyo Denmark ayaa iyaguna meel mariyay mooshidno arrintaa ku saabsan, laakiin aan khasab ahayn. Warar ayaa sheegay in ay Ingiriisku xidheen barnaamijyo xaqiiqo raadin ahaa kadib markii ay cadaadis kala kulmeen Shiinaha. Miss Chan Sheefna waxa ay leedahay Shiinuhu aad buu ugu dadaalaa in uu aamusiyo ciddii dhalinshaba.
Without actual independent investigations going in there and finding out the situation, we will only see in the diaspora what China wants us to see. And unfortunately, our government.
Inta la helayo baaritaan madax bannaan oo soo hela xaqiiqada, waxa aynu arkaynaa oo kaliya waxa uu Shiinuhu ina tuso. Nasiib xumo dowladaheennuna intaas uunbay arkaan. Xidhiidhkooduna waa caadi. Xuquuq bani aadan bay ka hadlaan, haddana si cad bay xidhiidh dhaqaale ula leeyihiin, ayay tiri. Waxaa laysweydiin karaa haddaba, maadaama ay dadka Australia tamarta qoraxda u qaateen si kaba sii badan sidii la filayey, maxay shirkadaha Australia u maalgashan waayeen samaynta solar panelska? Australia waxa ay durba balaayiin dollar ku bixisay ka faa'iideysiga tamarta qoraxda iyo warshadaynta u roon cimilada, iyada oo ay hay'adda u qaabilsan tamarta la cusboonaysiin karo ay hadda sahamin ugu jirto sidii Australia looga hirgelin lahaa qalab lagu soo saaro macdanta la yiraahdo polysilicon oo muhiim u ah samaynta solar panelska. Sida ay tahay, Australia waxay weli solar panelska badankooda ka soo dhoofsataa dalka Shiinaha. Be Slavery Free waa hay'ad ka shaqeysa wacyigelinta la dagaalanka adoonsiga casriga ah. Fas Kiro waxa uu wax ka aasaasay hay'adda.
The conflict between climate and human rights commitments has led investors to feel that they've got no choice but to invest in companies sourcing or connected to the Xinjiang region.
Kalsooni la'aanta u dhaxaysa cimilada iyo xuquuqda aadamaha ayaa ku qasabtay maalgashadayaasha inay shirkado lala xidhiidhiyay gobolka Xinjiang ay maalgashadaan, inkasta oo khubaradu ay sheegeen in dunida ay ku filan tahay polysilicon-ta aan ka imanin gobolkaas, ayuu yiri. Si aad u samayso ama u samaysato solar panels, waxa aad u baahan tahay macdan magaceeda la yiraahdo polysilicon oo laga sameeyo ciid iyadana la yiraahdo silica, taas oo laga sii sameeyo macdan ama nuuc ciid oo iyadana la yiraahdo quartz. Dalka Shiinuhu waxa uu soo saaraa 95% polysilicon-ta dunida oo dhan. Qayb badan oo ka mid ahna waxaa lala xiriiriyaa shaqo qasab ah oo ay qabtaan dadka Uyghursku. Sida warbixinta Australian Mining Review sheegtay, Australia ayaa ah dhoofiyaha ugu weyn ee ciidda silica ee waddamada la isku yiraahdo Asia Pacifica badankooda, waxaana loo dhoofiyaa Shiinaha. Fas Kito waxa uu leeyahay, halkii namba maynu ku samaysano.
I think one of the great difficulties is that people think that there are no alternatives. And now there are a growing amount of that. The thing is that in Xinjiang there are the same.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee na haysta waxa weeye in dadku moodaan in aanay jirin wax lagu beddesho solar panelska laga keeno Shiinaha, way sa jiraan iyaga oo sii kordhaya. Dabcan gobolka Xinjiang ee Shiinaha waxaa laga helaa ciid qani ku ah polysilicon. Si polysilicon loo sameeyana waxaa loo baahan yahay koronto raqiis ah iyo ciid tayo sare leh. Ciidana Australia ayaynu ku haysanaa. inkastoo aanay sida taa sheenaha u tayo sarreynin buu yiri innagaaba sheenaha u dhoofina ciid ay ka samaystaan polisilika waana mid lala yaabo maynu innagu halkan ku samaysan ayuu yiri sannadkii 2021 madaxweynahii hore ee Mareykanka Joe Biden waxa uu meel mariyey sharci la yiraahdo Uyghur Forced Labor Prevention Act oo mamnuucay soo dejinta alaabooyin badan oo lala xidhiidhiyey shaqaalaha qasabka ah. Sharciga dembiyada ee Australia adoonsigu waa dembi xataa haddii uu ka dhaco meel ka baxsan Australia. Shuruucda ka dhanka ah adoonsiga ee Australia waxa ay faraan shirkadaha waaweyn in ay soo bandhigaan khatarta shaqada qasabka ah iyo tallaabooyinka ay ka qaadaan. Vas Kito waxa uu leeyahay mar kale sharciyada Australia xoog uma laha sida kuwa Mareykanka oo kale. Kadib markii uu Shiinuhu u guuray isticmaalka tamarta qoraxda iyo tamarta la cusboonaysiin karo ayaa sida ay soo sheegeen iyagoo ku dhawdu waxaan 18-kii bilooda ugu dambeeyey kor u keen qiiqa xun. U guurida iyo isticmaalka tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee Shiinaha ayaa lagu ammaanay shirka imelada ee qaramada midoobay ee ka dhacay Brazil, halka Mareykankuna uu dib isaga uruurinayo wax ka qabashada imelada intii uu joogay Donald Trump. Guddoomiyaha gobolka California, Gavin Newsom oo ka hadlay shirka ayaa sheegay in faa'iidada dhaqaale ee tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay cad tahay.
2/3 of our energy is clean energy. So we're proving that paradigm, and that gives me confidence. And I think that's around the theme of this. It's not about what or why, it's the how.
Saddexdii meelood baa laba ka mid ah oo tamartayada ahi waa tamarta nadiifta ah. Sidaas darteed waxaan caddaynayaa nidaamkaas inuu shaqeeyo, taasina waxay i siinaysaa kalsooni. Waana waxa laga hadlayaa hadda waa hirgelinta mabaadi'deena. Shiinaha iyo wadamo kale oo badanna way qaateen habka ayuu yiri. Khubara ayaa sheegaya in sharciyada dabicsan ee cimilada ee Shiinaha awgeed iyo sidoo kale shaqaalaha qasabka ee lagu eedeeyey ay shirkadaha Shiinaha u suurta geliyaan in ay dhulka hoostiisa ka soo qotaan dhuxul ay shidaal uga dhigaan warshadahooda. Marka dhinaca laga eega hadaba solar panelska lagu sameeyo gobolka ay Uyghursku degan yihiin ayaa la sheegay in ay leeyihiin raad kaarboon oo ka sarreeya kuwa lagu sameeyo meelo kale oo dunida ka mid ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay ka qaybgalayaasha COP30 waa shirkii ka dhacay Brazil in u guurista tamarta dib loo cusboonaysiin karo ay tahay in marka hore mudnaanta la siiyo dadka iyo cadaaladda.
Let us move with speed and solidarity. Make fairness the engine of acceleration and build economics that are clean, inclusive.
Aynu u dhaqsanno si wada jir ah, aynu cadaaladda ka dhiganno faraska aynu ku ordayno oo aynu dhisanno dhaqaale nadiif ah, aynu la dagaalankeena isbeddelka cimilada ka dhiganno fursad aynu ku dhisno dhaqaaleheena. Shidaalka dhulka laga qodaa uu dhamaanayaa, tamarta nadiifta ahina way soo kordhaysaa. Aan ka dhigno u guurista tamarta nadiifta ah mid cadaalad ah, degdeg ah oo dhammaystiran, ayuu yiri. War saxaafadeed ka soo baxay waaxda heer ilaalinta ee Australia ayaa SBS u sheegay inay Australia ka go'an tahay in marinada iyo meelaha ganacsigu ka yimaadaba aanay dhiirigelinin, ogolaanin ama aanay dhaqaale ku taageerin adoonsiga casriga ah. Intaana waxa ay ku sii dartay in ay dawladdu hadda ku guda jirto wadahadallo ku saabsan fulinta sharciga adoonsiga casriga ah. Soo saaridda qalabka tamarta qoraxda adduunka ayaa si xoog leh loola xidhiidhiyaa shaqaalaha khasabka ah ee reer Uyghur. Sidaa daraaddeed ayay ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamuhu Australia iyo shirkadahaba ku boorinayaan inay si daahfuran u hubiyaan meesha ay ka keensadaan qalabka tamarta qoraxda. Inkasta oo tamarta qoraxda Shiinuhu ay tahay doorashada ugu jaban, Ms. Chan Sheff waxa ay leedahay alaabta tamarta qoraxda ee Shiinaha oo raqiisa awgeed yaynaan faa'iidada uun eegine aynu eegna qiimaha dadkana.
don't just bring in legislations and reporting and put the onus on the industries to say, well, you've got to do the right thing. But if they don't do the right thing, we're not holding them to account.
Sharci uun ha soo saaren oo mas-uuliyadda dushaha ka saaren shirkadaha, adigoo ku odhanaya ka soo baxa mas-uuliyaddiina, laakiin haddii aad ka soo bixi weydaan, dhib ma laha. Xisaabtan kama ay baqayaan shirkadaha waaweyn ee solar paneliska keenaana waa faa'iido doon. Waxa ay u muuqataa in lacagta iyo dhaqaaluhu ka sarreeyaan xuquuqda aadanaha, xil badanna iskama aynu saarno in la joojiyo alaabta lagu sameeyey shaqaale khasab ah oo dalka la keeno, ayay tiri. Warbixintan oo aynoo soo diyaarisay Sydney Langna intaas ayay ku egtahay.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.